Aloha mai kako, o kahi ao ke ia, o ka poa lua ke ia o kala e hiku o pepeluali, oia kahi noa o mana, ka pelana o mana oia ono o mu a ko, nu a ko, aia o mana makamoku o napali, ka makani ma mana oia ono o pui pele me puu ka pele, ka unuhiana o mana oia ono o vau one. Ma mana he mau puone o ka ulalo no e ao o ke iala oe no o ahu kupanaha kala i mana. Ka unuhi ana o ke la ulalo no e ao oe no o strange is the action of the sun in mana, set of a delusion where mirages were once seen. Aloha mai kako. I am Kahiao Hamburg. This is Tuesday, the 7th of February. Mana. You spell mana, M-A-K-A-K-O-N-A-K-A-K-O. Mana is in the district of Napali. The wind of mana is pui pele or pu kapele. Mahalo.